Exclusive from zenhits.co.
Sambaliaka suwa muela tupe maumo Tukusana macheicha la lesa umo Ebo fibi pate kutile saliba pata Ebo fiwa mate kutile saliba temo Bla volo va bambi bali muchikoni Bleni bambi abo muma disappointment Bambi bale umfocha iwa mufiku ati Bambi bali mukoti ya shiri ya mativosi Kula bale pose mino fuku miganda Chila mwanane nondo ububi sana Bambi bale chita graduatika Bambi bale kuchele bali wakaka Kila wose kumaka kwa lesa Tatushiba mailo fitesa Chivyo wine olo chule Wishibe feni vila ifiche Bambi vale seka bambi vale lila Ni vila ifiche Avale pisho winga bambi vale losha wamona te Ni vila ifiche Ulefuwa ya sapato bati kudia bashi kwete na moru Ni vila ifiche Mkwete kulesha ya kukula bambi taba kwete no kwa kulala Kwesho kuba depressed Ngafibu alwabula finwe Kwesho kuba depressed Ngafibu alwabula finwe Chalo fechi chite for winga chita Wila ikalole ididilo bulanda Ule ipusha nishfibele fini life fiei Yeah. Babi bufio mafia bafia shini ba mwine Teni ubambi baba mulikula imwene Limofintu fiko sanga konkiri Patifika babu inono toteza sandezi Bambi babo mbele nkongole kama mama Balipoka malonyu kufwa Ulele nsala nebale salula Tekutila lesa iwalikula ba Kule bali mu hospital na baluala Na baluala wakutensha vale vatensha Gole yendela kuchibondola Ia potari wa mamuchipatala Tumukila wose kumaka kwa lesa Tatushiba mailo fikesa Chivyo wine olo chule Wishibe feni vila ifiche Bambi vale seka bambi vale lila Ni vila ifiche Avale pisho winga bambi vale losha wamona te Ni vila ifiche Ulefuwa ya sapato bati kudia bashi kwete na moru Ni vila ifiche Mkwete pulesha ya kukula bambi taba kwete no kwa kulala Kwesho kuba depressed Ngafibu alwabula finwe
Muzweke Alfonso program Yari shmikuwa kari okuranda kufuwa
Kwesho kuba depressed
Ela kisbire kanjingi
Ngafibu alwabula finwe
Ndifu kupanda numba kulichire nkanya Fintu ndeso sefishinko kukweba winchiringanya Lisa turumba walimuna timu umuringanya Ukulalande palifumo finala vushkumo kampanya Mwe uobi na aliwina kwa chamenya Likale ya ishibi kwa chira nshitandia menya Basamba shingufa wino nibali ya batenya Ichi kwenze na kukwatiranga mafia mpenya Chintu na filo kupela mchintinyo Kulingana na fintu na kule filimba fintinya Italo na lipiriranga nipwete uifinya Leza wandi mubige tapali winga njenganya
Kila wose kumaka kwa lesa Tatushiba mailo fikesa Chivyo wine olo chule Wishibe feni vila ifiche Bambi vale seka bambi vale lila Ni vila ifiche Avale pisho winga bambi vale losha wamona te Ni vila ifiche Ulefuwa ya sapato bati kudia bashi kwete na moru Ni vila ifiche Mkwete pulesha ya kukula bambi taba kwete no kwa kulala Kwesho kuba depressed Ngafibu alwabula finwe Kwesho kuba depressed Ngafibu alwabula finwe
Ha! G-Boy 99
Kuwa lwala bipi na buaiche Bamu Kwesho kuba depressed
Akafondo masan grasses
Life ifiye In other words Ni vila ifiche